Mungu wangu ni mkuu.
DJ Shyla Kenya.
Pose.
Nyota yangu imeng'aa. Asante Mola. Mambo yamebadilika. Asante Mola. Si kwa nguvu zangu mi, kwa nguvu zako wewe tu. Ingekuwa ni mwanadamu angenionea. Ingekuwa ni mwanadamu angenionea. Ulivyonibariki na wenzangu pia uwabariki. Ulivyonionekania na wenzangu pia uwaonekanie. Uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda ulivyonitendea. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako maishani mwangu, uwe ni mwema.
Nimetoa mizigo kwako, nimepumzika. Nimetoa msalabani, nimepumzika. Kwako nimetulia mimi, umenifurahisha. Kuna amani sikupata kwingi ila kwako. Kuna wema, kuna favor ndani yako. Mungu wangu, msaada wangu ni we. Mungu wangu, ujasiri wangu.
Uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda ulivyonitendea. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako maishani mwangu, uwe ni mwema.
Kijana wa Mathare wa Salome,
ameheshimika.
Mungu wangu ni fire fire, amenipa maisha bomba, yani fire fire.
Nimetambua heri kukwamini kuliko kukwelewa. Nimetambua heri kukwamini kuliko kukwelewa.
Niruhusu nikuite kichuna, ulichuna shida zangu. Niruhusu nikuite mupenzi, ulinipa mapenzi. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda ulivyonitendea.
Mungu
uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako
kukushika mikono, ukawa pande wangu mwili moja, hatukushe kwenye midomo. Shida matatizo tulivuka pamoja, haukunitupa mkono. Ukanifunza mapenzi njia moja, michepuko ina vikomo. Kupagawana renji bukati gani, tamaa kuipa nafasi gani. Ukanitia moyo nitapata nani, kwa nini siki mtawajima nani. Kupagawana renji bukati gani, tamaa kuipa nafasi gani. Ukanitia moyo nitapata nani, kwa nini siki mtawajima nani. Nijivunie nani kama si wewe. Wengine sitamani vote napata kwako wewe. Unajua kunichomeza, hodara kubembeleza. We peke unaniweza, kama mboga nakombeleza.
Unajua kunichomeza, hodara kubembeleza. We peke umeniweza, kinishika najielekeza. Umeniweza baba,
umeniweza mama.
Tabasamu mpenzi wangu, tujenge famili sasa. Uwe baba wa wanangu, nikuzalie mapacha. Una kisu kikali, kula nyama usijali. Si unajua silali bila kufika safari. Tule chumvi na tufike uze, waminya minya nyanya tuapuze. Kabia kulala unipige seze,
kitanda nilinipembeleze, nijivunie nani kama si wewe. Vingine sitamani, vyote napata kwako wewe.
Unachua kunichomeza, hodara kubembeleza, wepeke unaniweza, kama mboga nakombeleza.
Unachua kunichomeza, hodara kubembeleza, wepeke unaniweza, kinishika na chilekeza.
How deep is your love for me?
DJ Shylock.
Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the baby, to some. Give me love, you give me love, yeah. Baby love, yeah, do some
yeah, 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 yeah. Nivo nigusa bila kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. Nivo nigusa bila kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. I see you, baby, I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around, I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umenishika, umenishika mateka, zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umenishika mateka.
Nimeshinda loto kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average. Stop the latest while they try to hate me. Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Ooh, umeshinda loto kunipata mtoto.
Niambie wanani, wanani kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani kama sio wangu.
Toto si toto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati puthari no mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
mtoto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja mintatekwa na masonko. Kwa koni me relax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kima
basi
moto.
Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani.
Forever young baby.
Wanani, kama sio wangu.
Skizo, skizo. Haters wanna see.
Natamani mpenzi wangu mimi ndawe tuziishi na pesha mami.
DJ Shaila Kenya
ngangana kasuendo tuzidishange mapato. Maisha si rahisi baby kama kitambo. Majaribu ni mengi pale shule hae. Vijana wenye swaga mami na mapeni watamwaga. Wajia, narinda watakupaka mama pambu. Mishowe wakuteme mami, na utachekwa.
Oh mama ya oh, silali na kuwazaga hey. Nita kuchonzi ya roo, na wenye wivu wajinyonge. Kuchonzi ya roo, na wenye wivu wajinyonge.
Julieta, Julieta uko wapi? Julieta, Julieta uko wapi?
Tangu tulia tena nawe mwako liopita uko wapi? Tangu tulia tena nawe mwako liopita uko wapi?
Ukampata mwalimu wa kizungu. Ukampata mwalimu wa kizungu.
Yule mwalimu akakufukuza tabia zako mbaya.
Yule mwalimu akakufukuza tabia zako mbaya.
Oh mama ya oh, silali na kuwazaga eh. Nitakuchonzi ya roo, na wenye wivu wajinyonge.
Nitakutunzi ya roo, na wenye wivu wajinyonge.
Monica
niambie bado. Kuna wakati na waza sipo, niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho, niambie bado. Kuna wakati na waza kifo, niambie bado.
Nikumbushe bado, niambie bado. Nikumbushe bado, mwanao bado.
Nimesoma digiri na kazi bado,
bado.
Mke wangu anadanga umaskini chanzo,
bado.
Ai, vibaru waisili na kazi bado,
bado.
Nyumba nayo ya kupanga elimu zero,
bado.
Mama nalia kansa matibabu bado. Heri yule tajiri atatibiwa ngambo. Baba lini machozi atafika mwisho. Fanya
Kenya hima ushuke, tumefika mwisho.
Kuna wakati nafika mwisho, niambie bado. Kuna wakati na waza sipo, niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho, niambie bado. Kuna wakati na waza kesho, niambie bado. Kiru chungu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwe wewe. Mapenzi yetu, ni ya mimi na wewe tu. Usisikize watu, wananongwa mbaya. Usinifanye kitu na boxi, usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Mimu zako imesha nkolea, my baby boy, oh, oh, oh. Ukenda zako minta nyongonyea, oh, oh, oh. Mimu zako imesha nkolea, my baby boy, oh, oh, oh. Ukenda zako minta nyongonyea.
Acheliza, baby unapenda vya giza giza, kama ujanizowe.
Achati waliza,
baby manaraha ya kuingiza, ujue inapotoke.
Achaliza,
unapenda vya giza giza kama hujanizoea. Mama unafanya tembo, kutwa nadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha vitonga. Penye dhiki na shuruba, pikia kono ulinikumbata. Piki piki upande uba, popote lipo kanifuata. Ni bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji. Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea. Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea.
Acheliza,
baby unapenda vya giza giza, kama ujanizowe.
Achaji waliza,
baby manaraha ya kuingiza, ujue inapotoke.
Acheliza,
unapenda vya giza giza, kama ujanizowe.
Achaji waliza, baby
waini kuingiza, kora nige jitengea unana. You changed my life, I'm no player anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Dear more, dear more, I wanna spend all my life with you. Nishachoka kuwa bachelor, oh bachelor. Yapo maisha ya kisela, yananipara. Baby I wanna, I wanna make you my wife. Would you be my wife, oh? Baby, I wanna make you my wife. Would you be my wife, oh?
Change my life, don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Saki tena uwe bachelor,
DJ Shiloh.
Bachelor, mi upepo wewe bendera. Johnny Coopera. I wanna be your
tukipata tutakula na tukikosa tutalala. Zimewashuka sura walojichosha na makafara.
Mnyamaji mwenza kuchura, unanitosha sina papara. Tuwanyoshe kama rula, wakijitosa kutuvaga.
Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea. Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea.
Ayaya, kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Oh, kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Oh.
Mimi napenda nishazichoka na mimi mboga za majani kila siku mlenda. Siko juu siko chini, niko nusu sado, sio wa kumi si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sado, siku wa manane tena nafunga na suna, mambo bado bado mwana wane, naona yanazidi kuhuma. Nikirudi na hasira, hasira nizoe, mambo magumu bado bila bila niombe. Nikirudi na hasira, hasira nizoe, mambo magumu bado bila bila niombe.
Haijakasa
nivumilie, ipo siku tutapata.
Haijakasa
shida na dhiki zitakwisha baby. Uchana kope mekapu utapaka.
Halijakasa
tutabadili mboga kuku kwa manyama. Choche ya kuni kipenzi changu, asubuhi tumbo likikuminginya, pokea kidogo changu, tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa, najua kwako ntajiriwaza. Kama makosa nivute chumbani, kununa nuna unajilemaza. Ustamilivu muna wachache mno, jua shita rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Yeah. Kirudi na hasira, hasira nizoe, mambo magumu bado bila bila niombe. Nikirudi na hasira, hasira nizoe, mambo magumu bado bila bila niombe.
Halijakasa
nivumilie, ipo siku tutapata.
Halijakasa
shida na dhiki zitakwisha baby.
Halijakasa
uchana kope mekapu utapaka.
Halijakasa
tutabadili mboga kuku kwa manyama.
Fulani achangishe alisho atoto wa jirani. Oh, buda fulani yeah, ametoka bis fulani, na wori yake ni asibambwe na maaskari. Kuna ras fulani amekamatwa na mume wa fulani. Excuse ya bibi, ni mavijana hawalalangi.
Oranda inapigwa safi bro.
So what is love? Question mark when it's right there on your face. So what is love? Question mark when it's right there on your face. On your face.
Watu wake, aje watu wake, Mungu na watu.
mashamba ya fulani. Nana kana mbele ya inji hadharani. Manzi fulani amekula fea fulani. Na vile boy Chelda mejipanga hapa nyumbani. Najua kura fulani zitapigwa na watu fulani. Matokeo itaonyesha mtu fulani. Nika hatuna say no more. So what is love? Question mark when it's right there on your face. Whoa, 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 whoa. So what is love? Question mark right there on your face.
Oh, everything for you. Shika shika nikupe. Mama ni for you. Nikupe pepe. Shika shika nikupe. Everything for you. Nikupe pepe. Shika shika nikupe pepe. Shika 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 shika. Nikupe pepe. Baba shika 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 shika. Nikupe pepe.
Shika kupeni yako yote. Jumenifanya nsi sote. Umenifanya nsi kose nsi kope. In other words everything has been okay. Baraka nazidi kuzipokea. Ataka kuna ida miwanga ninakosea nkipotea. Bado boni irudisha rada. Niko sekilos katweba bado muku itababa. So take it how you want it. Asante cause you done it. From Monday back to Sunday I'ma keep it a hundred. So shika nkupe. Jo hata nikikosa woni ita to share.
Mama ni fire.
And that's exactly what I bring to the table. Ngoma ni fire, no debate. The Bible says that you can have everything you desire as long as you believe. So just have a little faith. Masterpiece OG.
Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Everything for you. Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Mama ni for you. Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Everything for you. Niku pepe pe. Shika shika niku pepe pe. Shika 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 shika. Niku pepe. Baba shika 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 shika. Niku pepe. Olinda ukabaki. Ile time nikiwa mashinani. Nikiwa bado dati. Yo yo. Weni rafiki wa dati. Nani yule angedhani ya leo halinge kuwa safi. Safi yo yo. Ya, yeah, mibado na kumbukaga. Mboga tulikopa na unga tulisaga. Ya, yeah, ya, yeah, kusota tulisotaga. Leo cheki sisi ndiyo tunachotaga. Mama ni for you. Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Everything for you. Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Mama ni for you. Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Everything for you.
Show your quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay. That's right. Do the wacko, jacko, now slide. Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left. To the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay. That's right. Do the wacko, jacko, now slide.
1 clap, 2 claps. Shingo, panyo na itupa. Nama, inoka. Kiuno, kamo na kisusa. Sometimes na boeka. Nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Nay, nay.
That's right. Do the wacko, jacko, now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, kote posti. And then drop. Kicho cozy. Ringa, uko meshe mabitozi. And then run. Halafu turn. Turn. 20 G.
jisha uwe. Jisha uwe wewe.
Now show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now watch your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Nay, nay. That's right. Do the wako jacko now slide.
I can transform your robot. Nico control car remote. Your hands, your neck. Now round and round and wait. Mara TikTok.
Don't rush, don't rush, don't rush.
Vi challenge vya mito.
Don't rush, don't rush.
Karatini yangu mina machizi.
Cheesy.
Niku party no singizi. Ukisikia tangawizi, tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, kakwa madiba. Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, makida kida.
Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine, okay. Quarantine moves, yes, quarantine.
Wanege swaga ila haiketi. Yuku sipigi feki utokuta na vafengi.
Louis Gucci ya Prada.
Pengine glasses on
nakata madini mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu na nyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazoya talking chenga na uchuna. Oh baby wash your name. Uje uyu mwike nasi. Kama takinywa ya cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi. It's all on me. Don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza selfie nitakukacha.
Watoto na pombe, watoto na pombe, watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe, watoto na pombe, pombe, watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Ushuni, kuja uyu mwike nasi.
Kama takinywa jecha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza selfie nitakukacha.
Watoto na
Baby, baby, baby.
Giving me Samantha J. Thank you, Jehovah. Baby, come, baby, come, baby, come, baby, come, roll in my Lambo. Baby, come, baby, come, baby, come, baby, come, roll to my lingo. I'm gonna hold you tight, oh. I'm gonna hold you tight. Baby, let me hold you tight, oh. Let me hold you tight. I'm not gonna let you go.
Not gonna let you go. I'm not gonna let you go.
Time, boy, ain't no rush. Yeah, I want my need desire. One, feel the light sparking between us. Boy, come, we start a fire. Yeah, I feel hold on tight, boy, hold on tight. Love's a journey, enjoy the ride. Take me anywhere you like. Promise you will treat me right. I'm gonna hold you tight.
Hold me tight.
I'm gonna hold you tight.
Hold me tight.
Baby, let me hold you tight.
Hold me tight.
Let me hold you tight.
Hold me.
I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you go.
Don't you go.
I'm not gonna let you go. I won't let you go. Crazy, now go diss you. Never left you, now go let you go.
I'm gonna hold you tight, oh. I'm gonna hold you tight. Baby, let me hold you tight, oh. Let me hold you tight.
I'm not gonna let you go. Not gonna let you go. I'm not gonna let you go.
Twende safari bila kujua la kwako ni mwendo kasi. Ghafla ukanipa jali upweke umetawala nafsi. Mwenzako usiku silali nahesabu mabati kisa we nafsi. Juti moyo wangu
kupenda sipopendwa.
Sirudi makosa yangu
ujinga wakati wa kwenda.
Kinachoniuma roho yangu
kuwapa neno wahenga.
Maana si posti zangu
na kulinda ninapendwa. Mishapona, mishapona, mishapona ila mazoea.
Basi nenda umwambie.
Mishapona,
oh mwambie.
Mishapona,
basi umwambie.
Mishapona ila mazoea.
Akaniona si chochote kwake. Mazimba kanipotezea, kanipotezea. Alipomaliza shida zake.
Ila bado siamini kweli ndo yule alokuwa akisema. Alalia siponiona na kujilisha yamini yote ni bure. Nikamwita
chombezi zina nyumaro. Mara kinidekeza rajinjo.
kuniumiza vibaya. Nusurika kuwai, nusurika kuwai. Idonda ndogo alonipa kina maliza tudawa. Katu wakipo
DJ Shylock Kenya.
Oh jamani, ila kumwacha ndio siwezi. Moyo na mchagua yeye, japo najua nipendi kuwa na isitaki. Ila sina budi, moyo na mwitaji, nampenda, anajua ndo mata nalishewa. Moyo na kina kirefu, kilichonieka kwa kendo usijelewa. Nampenda, anajua ndo mata nalishewa. Moyo na kina kirefu, haya mapenzi, haya na macho. Masikini moyo wangu, kapenda mala sipo. Haya mapenzi, haya na macho. Masikini moyo wangu, kapenda mala sipo. Don't nipenda ye, don't nimtaka ye, don't nipenda ye, nasitumwa moyo kulembaye. Don't nipenda ye, kulembaye, don't nimtaka ye.
Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu, msahau najaribu, ila namkumbuka sana. Umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu, siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakuja tali, akate kwa na wale. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali tali haka.
Tapata wapi kama ile nampendanga sana? Tapata wapi kama ile nanipende sana? Tapata wapi kama ile nampendanga sana? Tapata wapi kama ile nanipende sana?
Pesa nyumba gani, nikapukwa kunijali, akanikimbia. Alitanganywa na wale kwa pesa nyumba gani, miungaunga kunijali, akanikimbia. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali tali, akatekwa na wale. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali.
Tapata wapi kama ile nampendanga sana? Tapata wapi kama ile nanipende sana? Tapata wapi kama ile nampendanga sana? Tapata wapi kama ile nanipende sana?
Bado nanija mitoni, ila nikianguka simoni. Bado nanija kilala, akiamungu soma siala. Bado nanija mbetoni, ila nikiamuka simoni. Bado nanija kilala, akiamungu soma siala.
Chutaji clever. Hii ni sauti ya raisi, ilo mshindaga ibilisi. Kwa mwanadamu so rahisi.
I've
come through with a chick and a lot of our friends. And you know what we do in the back of the Benz. And it be like bad road anytime I attend, cause I always like to touch on the curves and the bends. Did there, make you did there. Shake show up, and me know my devil. Devil, I go did there. I told God, would you let me bless the track, amen. Adiku stuff squeezy amekuwa babe. Na nakata maji sana mpaka mfanya babe. Na nasikia na ganji sana akona gari nane. Ati akona gari nane. Leo misi dandi mina dondoka. Mifuko imejama green na simogoka. Vroom vroom na guruma motoka. Na kama dema meva sana basi mtoto ka.
Hey, Wabe. Remix Wabe. Wabe, wabe, wabebe. Ukipanda na kushuka, shuka, rabebe. Kiuno bila mfupa, unanirusha mpaka mwisho na jikuta, kuta, hai dede. Ukizungusha mina koma, bebe. Please don't stop, why not, bebe. Shani kama cool, kwako nime blue. Oh, koma, bebe.
DJ Scratch It Pose, kani maganji ni most. Watoto kama Wabe tunapati most. Of course, Boogie Benda, kana kani kora. Kale wanapenda, hatari kwenye lango. Kadenge, nina suti gold. Madenge, za upuzi no, ni kelele. Kikundi serikali, tuko mbele.
Maisha yangu siya kibaba. Nipite mbele na nyanya chungu. Daga kuru sungu. Niko chakavu ni mechaka. Na nina ishiki mungu mungu. Mtetezi wa buju. Njuku wa biti simba. Uko wa mangala. Kwa mwisho kitinda mimba. Mwenye limu uchwara. Maisha lipo nfilimba. Akanijalia jala. Nikaanza kuimba. Uniondoki ufukara. Ila bado kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi tusikate tamaa. Kasero tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Japo maisha yenye amanati, hatupati kila tukilenga. Kukicha misumari ya bati, kukuka penya kwa tenga. Kula yetu tuni wasiwasi, tutapata wapi hakujenga. Wakupiga picha masaki, kulala mbagala kwa chemba.
Tunaungaunga mwana,
bado mambo yetu
haya na tofauti na jana.
Ndio maisha yetu,
kwa sasi kulala na mwana.
Hey,
chuma kimoja mando masufuria, wenye tushakoea.
Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi tusikate tamaa. Tukansero tusichoke. Mungu wa kwetu sote.
Mama wololo, jirani anani mada. Amejibeba, sijapata kama wewe kijana uko sawa. Kuna nini kwako leo unakasafisha? Ati bate after party lazima nifike. My type, my type, call me Dr. Love. Mama woyolo jirani ananimada, amejibeba mwenzenu minapagawa. Mama woyolo jirani ananimada, amejibeba mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me, boy can I come closer? I like the way you lift the thing, baby can I come over? Jirani, mi na wewe tupendane, uje kwangu nije kwako, that's the deal my neighbor. Jirani, jirani, mi na wewe tupendane, uje kwangu nije kwako, that's the deal my neighbor. Mama wololo